This is an MUT Radio podcast.
Led by Funky Kula and Sinom Solo. And guess what? The time has arrived. Ngikutshelile ukuthi ke at 1:30, unfortunately ke shawe isikhathi kancane kancane nje isikhathi sethu sashaya. We are having someone sine visitor namhlanje, all the way okay, yabona, one thing about this visitor, about the guest I'm having today, ukuthi one thing I know, he is so happy ukuthi la namhlanje. He's been posting, updating on his social media ukuthi ke uzobe ku interview at MUT Radio, and his name is Ntando Shenge. Ntando, how are you?
Ngiyaphila mama njani?
Ngiyaphila mfethu, right?
Ish. Great stuff.
Eh, ufike usohefuzela, ngitheni kwena? Ngitheni, ngikhulume nawe izolo, ngakhuluma nawe ekuseni, ngiyakuceba manje, ngakhuluma nawe ekuseni ukuthi enze into e-right, wena wenzani?
Ngiyakulezwa abantu abafuna ukungithengela imoto nje.
Abafuna ukuthengela imoto? Bazokuthengela kanjani abantu imoto wena unje? Uyazazi ukuthi unjani, angifuna ukukhuluma kakhulu. Well, okay, today we are having Ntando Shenge, Mfoka Masango on MET Radio. Mfethu, please, I'm welcoming you to MET Radio. You're welcome. Feel free, breathe in, breathe out. Let us have a conversation. You ready?
All right, that's giving it awesome.
Yeah. Okay, Ntando, please tell us ukuthi ke ubani Ntando akashenge, and where is he from?
All right. Ntando ngoba ngila abantu abaningi. Ntando lo khuluma lo muntu okhuluma naye abantu abaningi bamazi ngendlela ezu-3.
Okay.
Ngoba ngilana khona umuntu wazo uzolalela unkosi khona Ntando Masango.
Okay.
Khona wazo uzolalela Ntando unkosi khona Buthelezi. Khona wathi uzolalela umbopheni June.
Sizwane yonke iningi.
Namhlanje ngizonicacisela ukuthi umuntu oyi-1 lo unamagama amaningi ahlukene ngezathu eyiningi ezahlukene. Kodwa nje ngisuka le kwamhlabi yalingana emseleni. La engicashe khona. Ngicane kangithume uphuthu, kodwa ngicela manje. Ngicane kangithume uphuthu wafethu.
Wait, ngicela ngishale leya link yakho le. Yabo mozobamba i-call kwa leya link yakho leya. Ithini?
Alright, sinibingelela siphinde sinamukele ku Voice Out FM online radio station ngaphansi kohlelo # sizokufonela nawe umbophe njuna lo okhuluma naye. Danko.
Ay, yabona ngemva kwalo kusuke sekuzobonakala ke. Kusuke yabona nje kusuke sek konke ke okulungile kusuke sekuzomoshe kanje. Hey, yabona mika washole le link. I just know ukuthi ke into elandelayo hayi bafethu usuke angazi kuthi utheli unhlabathe parishini labantu, kodwa into ozenzayo. Okay, please tell us ukuthi ke the name Mbopheni Junior, is it just a name olukhethile for ukuba for content, or there's a maybe a story behind the name Mbopheni Junior? Who is Mbopheni Junior?
Okay, firstly asiqala Junior.
Yes.
Indodana.
Yes.
Mbopheni Junior.
Yeah, okay.
Indodana ka Mbopheni.
Okay.
Mbopheni bekuyi nickname ka babawami.
Oh.
So ba ngumfana ifa lami nami ngasala naye igama.
Ah, mfethu
asifala nami kwaba igama.
Okay, I get it. Ngiyak understand. So mfethu engifuna nje yabo sigcile ukona kakhulu la. Angazi noma ngizothi the first day ngilalela i-content yakho on TikTok ngashawa uvalo nje, there was a lot happening engqondweni yami, but I was like, okay, it's fine, but ngaba nesifiso ukuthi yazi, I wish ukuthi lo bhuti ngimthathe ngihlale naye emsakazweni nje ke sixoxe. Ngiyambona ukuthi suze wa creator your platform like a radio station, something like that, and then I was like, I like the idea, hey, but the content behind, I was like, hey. So Ntando, tell us mfethu ukuthi ke what inspired you ukuthi u create leya content leya, maybe yini le owayibona mfethu wathi normal, cuz so funela, but there was something behind ukuthi ke ngizoze ngakhi content kanje. What was that thing le push ukuthi othi ngakhi content kanje?
Alright, ndiyama sahlele ukusebenza ngabantu suka dampe ayiqalanga manje ngoba sengi content creator lihlukanisa abantu.
Okay.
Letem lengathini iqale bini.
Okay.
Because dampe ikhaya imali ngasekhaya ngazowakhula, bengiyimbonga sekade.
Oh, buyimbonga.
Ngiyimbonga bengiyikhosi. Yabo. So, okay, ngitheme ngihamba. Ngihambe nami ngishaya isitishi. Ula ngabona sekangishaya. Ngihambe ngimama, ngihambe ngimama hall ngenze inkondlo. Ngaphansi na izinto. So, ngitheme ngiqala sengiphumile esikoleni. Kase ngiba ne TikTok.
Yeah.
Uma ngine TikTok ngihlezi nghosto live. Okay, like ngibona okay like ngiyakhona entertain abantu.
Mhm.
Ngiyakhona ukuhlana nabantu. Then on some other day the stage nama TikTok friends yam. Yasaqala as if siyayigangela. Qala as if siyayigangela. Bese ne topic ebesikhuluma ngayo ebethinta umdlolo. So, ngase ngithi mina so uma sikhuluma ngale topic le. Kwafika esikhathini webhanja manje ngithi na ake sifone lo mfana lo othwe nawakhetha sikonfirm again ukuthi kahle kwenzakalani. Ayi, sathi masimfonele umuntu sacala ngabo uthi hayi no man, lo mntu angiqangi imcheck ukuthi angiqangi imcheck lo mntu ukuthi yena uloyali ni lo muntu lo. Anangephe ngathi mangimfonela zakhala. Ngathi mangiqala into lena kwaba abantu ababalalele bathi bacela ngiqale ngibenze le nto le iqale nini iqale last year I think it was August till today so ngaqala lapho okay like ngiqala ngaqala ngangithi cause if ngathiwa ungena ku TikTok yami Ntando Shen kunama video amaseqane ungaphinile
okay
mhlawumbe for if lalela kune part webhange segment la siphinde sikwamukele kwiKasi FM online radio station
yeah
then ngathi mangichecka igama Kasi FM albona ngathi somehow lohambe lingishaye ngathi linalo yonto lokhu le yokuthi into yasekase okay so nami ngase ngicabangela elami igama ngathi okay lento lena angiyibize ngani angithi i voice out fm online radio station yabo voice out whereby wonke umuntu ozokhona khona uk voice out because ngisebenza ngama voices yabo so it's whereby ngaqala kho
oh I okay so mfethu tell us on your okay uyenza ke content yakho yaba successful maybe mfethu on your first day yabo wenze leyo call wabona ukuthi it's awubanga nalento yokuthi mfethu hey yabo le content maybe along the way izongqaxekisa or izongiqhathana abantu nje abanga nokuyisola or ube nofear ukuthi abantu maybe they will come after you ukuthi yemfethu when we smoshela ama relationships ethu and stuff because siyabona yabo ngangena ku wall yakho and then ngiyabona ukuthi now you as poster yourself ukuthi ukhona I'm like hey buyo like awusabi ukuthi maybe okay it's my first day ngikubona namhlanje like face to face but kube kuthiwa maybe bese ngekho la emsakazweni mhlambe ngihlangana nawe mall maybe e pavilion bengizothi nanku uyena lo hawo bengizoze ngikushuthe ngithi uye ngifile ya sound ya TikTok ngithi uy how am I uyena ngiyakubona yabo awusabi mfethu ukuthi mhlambe abantu bazothi hey mfethu nangu lo mfethu wangimoshini nentombi yami nani yabo bafuna uku attack awusabi into ekanjalo because you post yourself
one thing about me into engayitshela yona ukuthi life is all about to take risk yabo no risk no gain ayikho into engenabo ubungozi bayo so if singaphila ngalento ukuthi into yenza ingozangana shutho ngayanga ndawo because if ngathiwa siyabhanga nabafuthi sibabiza ngama security nabasebenza bamendleleni yegebengu so naye sometimes mahlangana esigebengu name bemsenzeni uhlane egebengu ayivimbile usizosalento lezifunayo so awukho umsenzi unganawo umngozi le nto le engayitshela ngathi na awukho umsenzi ongenawo umngozi if futhi kuyangifica
uya risk eh
I mean,
I need to take that. Hi, ngiyakwazi. Okay, mfethu, sike sibone lapha masiwenze. Content yakhe iqa ngo 9, eh? Uba live?
Half past 9.
Siyabona ukuthi ke usuke ulive ngephone yakho. And then on the other side futhi siyakuzwa ukuthi mawufona khona i-call, khona i-phone eringayo. Like usebenza kanjani are you using a laptop or you have two phones how are you doing the content yakho
nope nginama cellphone out two enye nine
so eyodwa so, uba live
eyodwa ngiba live ngayo A1 ngenze ngayo ama calls yazo ne time ngiqala le content lengangisebenza le phone le play Samsung
yodwa
yeah so but what's mangenza content ngangicela ngacela umuntu owaye live naye ngathi ngathi ngicasise phone yakhe ngizombizela number yiphanje bese vula loudspeaker
ehe
ama followers ami abona ukuthi leyo nto lokuya delay I think ngayiqala ebusuku ekuseni bangifakela imali bathi angambi ngiyothenga iphone lencane kwenza le nto lokho okusho ukuthi
okay lo phone ngayi
okusho ukuthi babe bonke le nto le ibale kanjani kubona yabo wahamba isikhathi nayo lengihosta ngayo yaba nenkinga bona futhi ama followers ami abantu engabazi angakaze ngihlangane nabo labe nithi ngiyabaqhatha ngibona bangithenga le phone le engiyisebenzisa kuyimani iPhone so
oh awazani hey ubuthi mina ngathi hayi yazi ngahlala ngalalela ngathi yibo lo mfana bese ufonela abantu aqhazeka nje eh hayi and you tell South East London bana ngifuna ukungasho you tell South East London
nokuthi i call ngizosime ngifonela abantu mina ish ngitsothi bayathandana ngathi ngiyabazonda abantu abathandana naye ngathi bangalubo abantu because nawe mulalela live uyabhoreka muzosa ngifonisa abantu abawu 5 bonke bayathandana uzovanya sebe comment wathi hayi bo chenge ngathi
awena
sokume ngeke nje shots niyahlukana
ay ngeke mfethu ngeke uya hater izosimoshela mfethu izosimoshela
but ke kuyafana kusizana ukuthi uyishaya isifuba ngomuntu uyishaya
ya gona ke somehow it helps ukuthi mfethu ungaze ngiyikomite that much kanti umuntu nje uzoyidlalela ay ngeke uyayishaya into yakho
on some other day kufika ubhuti uthi uzofonela uthi uzofuna ngitshela intombi yakhe bekuzoba ibirthday yentombi yakhe so bekade ithengele iphone ikhona futhi leyo video leyo kwi-timeline yami bekade ithengele iphone so uthi yena ufuna ngiyitshele ukuthi une-surprise yayo ngithi naye asiqale siyi-check ukuthi loyali nayena ngepast term asiyi-checka okusho ukuthi wakhona save ifoni yakhe uze wazothengela intombi ifoni ifonele enye indoda
Ey wena you don't
Musizo ngalezo ngkulunkulu bantwini
But tell us yabo wena hey tell us how do you because yabo content app I'm sure you receive ama negative comments how do you handle ama negative comments ukuthi hey wena uyaqhatha hey wena like those words how do you handle them
mina before ngilok okay when the time ngiqala icontent ngayitshela ikhanda ukuthi njengamanje ngiza kubantu abaningi abangafani abacabanga ngendlela ezingafani yabo so if kukuthi mina ngilive la kunomuntu lana ocabanga ngendlela esile kunomuntu ocabanga ngendlela engasile so mina kwamile mina ngiyiprove ukuthi ngicabanga ngendlela esile akuzona zonke into kumezi ngicasule egulunywa umuntu especially ngama so ngoba ngiyitshele eve ukuthi ngiza kubantu abacanga ngendlela engafani ukusho ukuthi I'm ready for everything two i-account yami ngoba ikhulile engaka as a content creator kunohlobo lwabantu oluthiwe ngilidingayo ngiyabadinga abantu abangithandayo abangisupportayo ngimdinge futhi umuntu ongizondayo boyithula lanti lapho babalulekile umunye kuzoyibuthi kanjani lo ngithandayo uzongenza ngibe ne self confidence
okay
ngihlezi ngizethemba because uzohleza encoma ngenze ngibone ngi something ephezulu bese sizothi lo ngangifuni even into engiyenza ayibona ukuthi rice but nizocinga iphuthi mina angikwazi kuyibona manje sephutheni uzocinga iphuthi and futhi uma licinga uzongithola when the time a commenter into negative mina ngwave ngiyathi okay lo yangizonda ngizofuna mina kumprovela ngizofuna umprovela okay lento ayishwa yikho leliphuthe elincane ikade libona mina ngingalibona elingangiphazamisa uma selibonile noma sengicike ngiyakhona ukuthi okay la angilungise kuze ngimvale umlomo
and some
so that's why mhlawumbe sikhasiningi uhlezi labona ukuthi into yami ihlezi ihlelekile because even sisasami ngiyasilalela ukuthi sithini because even uhlanje usho ngakhuluma izinto ezo 100 ezingasilo khona kukhona kodwa ungakuthatha ukusebenzisa
noma ngabe kufike ngendlela embi but
noma ngabe kufike ngendlela embi
uyakwazi ukuthatha ukuphendule wenze and find something positive
and futhi ngayifundisa ukuthi umuntu uma ezofika ethi ando la wrong ngisho ngathiwa ngilibona iphutha lami ngesikhathi leso kodwa ngiyazama ukuthi le nto leya dengikhuza kuyona ngizama ukuyiyeka mhlawumbe ngelinye ilanga ngizokhona ukubona two enye into futhi ngayitshela yona ukuthi mina angifuni ukuthi okay ngoba kune-content and abantu bafika lapha bangibuka angifuni banika lento leyo ukuthi mina ngispecial ngifuna kwenza wonke umuntu oza kumina azizwena especially.
Yeah, treats them yes. equal.
Angifuni nabang treats especially, mina ngifisa bona special.
Mm.
For that end of the day, mina ngidinga bona.
Mfethu, I uyabona nje konke you made clear everything nje. Kuyabonakala. Mfethu, ngingaze ngimoshele isikhathi, so can you please tell me ukuthi nje what was the most memorable feedback or message you've received from your follower? Are there like a heartwarming message you get from followers? Ushilo qaleni ukuthi bake bakuthengela ngisho ifone abantu abangakwazi.
Yeah.
Yeah. So ayikho mhlambi message abakusendela one uza ukuthi yani. Yabona cause kune message othimo i receiver and feel like yani. Like shuthi abantu bayayithanda lento engiyenzayo.
Eh. Abana angifukamanga. Abantu ba TikTok bangithanda kakhulu.
Mm.
Bangithanda and bangihlonipha futhi cause sometimes ngingithole respect from umuntu engimbonayo ukuthi lo muntu lona phezulu kumina ngayo yonke into.
Mm, mhlawumbe umdala nge-age.
Dala nge-age. Angemali angibanga.
Mm.
Kodwa manje uyangihlonipha. Yabo. Sometimes ngize ngiyibuza ukuthi indaba. Yabo. Mina kunabantu mina engibazi ukuthi njalo uma ngiba live.
Mm.
Bayeka yonke into bazoba live nami usuku bonke.
Hey, mfethu nami.
Abanye bazoba live nami usuku bonke. Usuku bonke. So, abantu mina bangithanda.
I know, mfethu ngingibone. Like, I've seen, mfethu. Kuthi ke ngise ngishawa isikhathi ukuthi mina kumele ngilale because ngiyavuka. But I know, hey bo, bahlala abantu kuse. Kushayo one, kushayo two. Hey bomfeth, well so that people bazoyilalela lento le esikhuluma ngayo. Well ke umsakazi wasemangosuthu ke ulalolwa kakhulu ingane zesikole kuthi nama radio ngale ezanti, so most of the time ahleze on. So can you please give us your social handles so maybe ofuna ukulalela ukuthi ke yini lesikhuluma ngayo azohamba yojoin TikTok wakho. On TikTok you have TikTok, Facebook, Instagram, uzibiza ngobani?
All right,
okay.
In thinking sense, I could talk now at WhatsApp 24 hours. When I was bang busy, I was sending a message now at WhatsApp. I send a message. What I was going to send the
day. So you see my boom.
Clapping is when I'm born, the missing one at a put room.
But so we born in
yes, but good TikTok. Untando Sheng, Untando Akona. NTANDORH
mm-hmm.
Leave a space with Shenge. Shenge wa kona u SHENGERH yes.
Dando.
Yes, Dando Shenge. U Facebook, ngido Facebook aba yitu. Facebook okuqala Ntando Butili.
Yeah.
Facebook kwesibili Ntando. Oh, Facebook okuqala Ntando Butili. Wesibili unkosi CEM.
Oh, okay.
Yes, so nine dance.
Okay, so your name is Nkosi Ntando Shenge. Like your name is a 12 up. She alawa lawa cause a killer on a lap like TikTok. Like our nigga bazal back on J. It's Nkosi Ntando Shenge.
Bunon Kosko and Ntando Shenge was over Ntando Kosko.
Hayi kuningi mfethu kuningi.
Nkosikhona Ntando Masango uhamba nesibongo sa Masango. Untando Nkosikhona Buthelezi uhamba nesibongo sa Buthelezi. Yeah.
Yeah, okay mfethu. Siyabonga mfethu. Thank you so much for his cards sako. But ke before uphume mfethu la ngicela nje just leave a message for your followers abakulalele njengamanje, for your family members nje abakulalele nje ukuthi ke usuze wafika emsakazweni, just nje any message for them, your followers and your family.
Hey, akukuningi engakusho nje ukuthi bese ngiyabonga. Kubekeya ngami. Ngabe nginegama engayicreatela lona. And it's meaningful then elithi ngiyabonga. Unfortunately ilona lota leli.
Mfethu ukubonga kwakho akwanele.
Engifisa abakwazi ukuthi ngiyabathanda kakhulu. Angazi nokuthi nginamawala because when if kumele ngiveze uthando lwami nginalo for wonke abantu abangilaye nje manje ngalo singiveza nje. Because bangenza ngibelivele kumina. Abanye kunabanye abangidema abahlezi bafisa ukuthi bafisa ngibe yini. So engakusho nje ukuthi ngiyabonga abakufisayo ngami one big of this
phumelele. Mhm. Family members awufuna ukubiza umama osisi ubhuti
mama sesontweni la khona engakusho nje umalume uma abafowethu 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 angikhulumi ngabafowethu like begazi kuphela mangikhuluma abafowethu ngikhuluma nawo bonke engibathole ku TikTok
abanye abafowethu sibathole
bonke bangabafowethu bayafowethu bathole nje.
Okay, thank you so much. That was Untando Shenge mfethu. Ngizo angazi ukuthi ngizonginganenzela. Okay, ngicela ungiphinde ungisibelele your name. Uzibiza ngalo TikTok Untando Shenge wakhona.
U NT. Okay, ake ngithi nje Ntando.
Mhm.
Ekugcineni uno RH.
Yes, no Shenge wakhona.
Yes, no Shenge wakhona.
Uno RH. Guys, if you are listening, useresi, you can go just uhambe your check and then uzobona icontent kaNtando. You will like it, I'm telling you.
This is an NUT Radio podcast. Nam ngahamba.